amawubo 129 verse 1. Bangihluphile kaningi wasebusheni bami, makasho njalo Israel. Verse 2. Bangihluphile kakhulu nokho abangahlulanga. Verse 3. Abalimbalima emhlane wami benza ibe mide imisele yabo. Verse 4. Jehova ulungile unqumile izintambo zababi. Verse 5. Mabajabhisi babuyiselwe emumva bonke abazonda esiyoni. Verse 6. Mababe njengotshani ophahleni obubuna bungakakhuli. Verse 7. Ovunayo kagcwalise ngabo isandla sakhe nobopha izinyanda izingalo zakhe. Verse 8. Abadlulayo abasho ukuthi isibuso sikaJehova masibe phezu kwenu, siyanibusisa egameni likaJehova.